www.ranyu.org.
Brand new one. Tom Kika Tima Rumors Gang. Rio Mzambia. Wani Jole Ati Huha How. Katimba Rumors Pamwamba.
Rise Above Met You.
Aneli Kala Leli Latongeli Shea.
Shea Luna.
Kaufela Muru Fita Neva Shea Luna.
Shea Luna.
Seponi Mulelo Neli Umkumalele. Luna nelo ziva fela kuli umkumbatele
Kumbatele
Kiena ya ziva manyando wakayo
Shea Luna
Alusi ya nika chenu kapaka musu
Shea Luna
Kiena ya ziva manyando wakayo
Wani jole ya tihu
Alusi ya nika chenu kapaka musu
Kumbatele
Hanelikala ne muri keshebisa ne musazivi mupulo munano munotalimanga unde nivumaswe zene mupula kushwa kuwezala kachenu latuka lilatola luna lukamitetena kumitetisa ingena mani yesanzo kuzopepwa wena no pepilwe vunde bwahao buti senza yenye nililimo zopepilwe ingewe na kwa teni yena nisepile lilatola kakuye na nitikile lituna Tomtika Tima Rumors Gang Wanijole ya tihuma Katima Rumors kwa mwamba
Kaufela mulu fita neva Shea Luna
Shea Luna
Seponi mulelo neli umkumalele
Kumalele
Luna nelo ziva fela kuli umkumbatele
Kumbatele
Kiena ya ziva manyando wakayo
Shea Luna
Alusi ya nika chenu kapaka musu
Shea Luna
Kiena ya ziva manyando wakayo
Yumbeso hasu Super boy super Fene lukale zineva salungi serious Kono nelule wande luka wina lesa Neneva luzwa fisa kulupanga biz Iske atha kono kone wakatezi Love neninga ngesi ole fauche Haipala kuveleka wake out never say Never tavela kuona wakayo hansia Ngan vibe kunifulale la kuya Neni mushwela poison never and never sella Never fulana love neni mufamba sella Never never kwela mana kweneni kakatala Neni wonezi kwa pili kona anen pala Yeah
Aneli kala neli la tongeli
Shea
Kaufela mulu fita neva Shea Luna
Shea Luna
Seponi mulelo neli umkumalele
Kumalele
Luna nelo ziva fela kuli umkumbatele
Kumbatele
Kiena ya ziva manyando wakayo
Shea Luna
Alusi ya nika chenu kapaka musu
Shea Luna
Kiena ya ziva manyando wakayo
Tumtika Tima Rumors Gang Katima Rumors pamwamba Wanijole ya tihu Nelusa shoti mwamilomo Ni mwaminano kono vatroko moka Kuwena neni sina neke mulu wakuluma Vatrolo moka kazazi kilu na luvu wafama tikitoka Neiti hile mwendikambe nelivava mkambe vazwa file Nye na mama kona haiti isa kutofita kachenu faselu selela Nekunani ni kutama lukanda kukumeanga manelu lilukata makanda Fanyalu swalani inge shopu ya JV papoda
Aneli kala Katima Rumors Gang
Wanitole ya tihuha hao Katima Rumors kwa mwamba
Shea Luna
Shea Luna
Seponi mulelo neli umkumalele Luna nelo ziva fela kuli umkumbatele
Kumbatele
Kiena ya ziva manyando wakayo
Shea Luna
Alusi ya nika chenu kapaka musu
Shea Luna
Kiena ya ziva manyando wakayo
Kumbatele
Alusi ya nika chenu kapaka musu
Kumbatele
Yeah Katima Rumors pamwamba JV paboda Wani liamba Mr. Mofia Mr. Shadi Sivete vete silevo Wani Ruben DJ Biz Rio Scrop
Zamstreammusic.org.